on music, on music.
The next level.
Najuliza kila siku if I had not found you. I wonder ingekuwaje living without you. Niwewe tu, niwewe tu my love. Sitaki hata mwingine. Na kama siku pati pati wewe, I'd rather be lonely, lonely, lonely. Kukuwacha very nowhere,
nowhere.
Kwenye penzi lako nimekuja kustay, never go nowhere. Na only you girl, you are better than the rest. Usijali kusu money, I give you this any day. This any day. Oh my no. Usijali kusu money, I give you this any day. Any day. My no. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Umenifanya niamini penzi sio vile unavyofanya big things. It's a little thing to do vinavyofanya mean it way with you. Napenda zako lips. I love the way that you hold me tight. Nikiwa nawe, my baby, I feel so alive. Nilichokuwa nakitaka, I find it in you.
Give me your love like, ooh. Give me your love like.
Kwenye penzi lako nimekuja kustay, never go nowhere. Na only you, girl, you are better than the rest. Usijali kusu money, I give you this any day. This any day. Sijari kusumane, I give you this any day. Any day. Mami no. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Usijali kusu money, I give you this any day. This any day. Oh my no. Usijali kusu money, I give you this any day. This any day. My no. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do. Penzi langu kama bullet blue. Hakuna wakupenda baby like I do.
Penzi langu kama bullet blue.